kina snare. Asante brother Vini wana lizombe nyimbo hii katukia WhatsApp. FA namba kumpige simu bodea. Ike mashafwa damu ni kazi ya zijipotea. D-U-L-L-A-Y-O. Acha ni flow, acha leo tuniwe bisho. Aste, aste, hasta la vista. Ni ache, ache leo pata chimbika. Bata deyi full kupeya. Kuna madeni deni. Kata kei, kata kiuno tuka mafeni. Viloba zanzi, full mamanzi. Ah, lilila lile, lilila lile. Wey. Linga linga kama unapolingaga. Pikie shayo ndo vikwa kusugwa gaga. Viloba lete ganja dawa halafu. Simama mguu pande mguu sawa.
Nipede za moto, kiroba nipe koko. Nipe moko moko, nataka nipagare. Nipede za moto, kiroba nipe koko. Nipe moko moko, nataka nipagare. Nipagare, nipagare, nipagare.
Kira wiki mara moja, toto wa mtani na furai na machizi wangu. Kukuza fuje wacha kioja, mwanangu sosi nipe tano we mchizi yo, wangu. Yeke tema mbofia yebo, mtoto mzuri jaradia vaa mini vaa pedo. Biti ya vidi ya rapimo round rebel. Homeboy homie I see you kwenye table. Triple my main skills fungua pool table. Ganja
sipo,
mitungi
ipo.
Tumwage bia chini mana mchizi wetu wa yupo. Aha. Wana lepema wana wote walio tangulia. Kwani
nini mnataka masiri?
Weka pia kwenye meza tatu tatu. Taki kuna wuna bisha katu katu. Jita baby kwa speed nyingi. Leo kufaru mekutana na jendo. Yulayo bado nipo, bado nipo kwenye chati. Usio na wasi wasi.
Nipede za moto, kiroba nipe koko. Nipe moko moko, nataka nipa gare. Nipede za moto, kiroba nipe koko. Nipe moko moko, nataka nipa gare. Nipa gare, nipa gare, nipa gare, nipa gare, nipa gare.
Check the color on my skin, it's not a dream. A flashback, the black man become a king. To the hip hop stew, with the wellness. Check the team with all big trees and back in business. Choosing him a kubali, mambo yi, mambo wa. Ngalu kwa ngalu kimye, nazungu umza sauti mta. Acha kuduwa, kame mezidi tamba. Waita anza upya, tunarudisha nyuma masa. Wongeze moko moko, minipe maji ya moto. Nongeze ndim kidogo, nirekebishe voko. Nijari shika mtoto, mikosho kwa machoko. Mlisha kitaka rushwa, ipe pesa za moto. Mupe muruke mupe, baka majogo. Bandika banduo, bandika, baka wombe po. Nimishkake kangaroo, mixe ngombe. Hii track ilo juu, nivilo mwana lizombe.
Nipeleza moto, kiroba nipe koko. Nipe